Ekse washa bafethu, Bruce Madlisa lo, ngiyazi, amane bayeke. You listening to Umzonkonko Volume 4, mixed by Amu Classic, Nkapi, Melo and Sleazy. Ngiyazi bafethu. Danko.
Ay!
Sabela por